the collar. Me a so so hard to be respectable. In all the city we running this thing. You na pick a single mas in a bam bam. Kwenye fiti na sao, kwa kweli waji nyonge. Ila mola tu ndio mwenye uwezo. Bila mola we, hakuna taka yo weza. Kwa kumikulie Kampala, nzoka nyabu zoka nyango kubata. Natari yo mucharo basuti yanga. Ye Kampala overo nyeleketa. Sobolo wa yara zifto mira. Nagaya yega kusamba. Sobolo wa yara zifto mira. Nagaya yega kusamba. Business of me, Tapara. Get up from Babara and I will say, Hokuera Musito, no Kuera Nepisa, Hobes, the way of Korea, Kampara, got to know your money, and the man of man and got to eat your money. Yanabi, one of the Indian devote of Ambutong, but Tonga, Kirana. Yanabi, one of the Indian devote of Ambutong, but Tonga, Kirana. Suramun, Longo, Neviana, Vinirida, Tinotibu, Gacha, Chamarayo, Wafuna, Hiti, Chitirida.
Kampara kwa kujanja safari sababu kija kupada watakonyesha matada. Siku na chana tunazidi kupambana kisera na kilemani tatupira kama kawa. Maisha Kampara tango la wada. Harry never fuck no waku ha sana. Joka kitambo maisha kwako soto soto sababu hendo korogo maisha kwako choko choko kuto. Shida na ra mwana wenye wako blog maisha so kifo cho. Shida na ra mwana wenye wako blog maisha so kifo cho.
Kampala.